da ekkitinol chappanɗe jenayi jeetati kangol wonete aljanna waawi yuhanna no gaase goo no gaase ɗiɗi. Assalamu aleykum mon soobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salama giɗɗo ko moye faama e ɗoo dow laawol goongaaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako haa foroy. Min cewrake gartuki amin hannde nga waddango on siriya mon ka laawol goongaaku. Nder siriya men caalika ka bolle annabo'en bolwuɓe dow nokkuure yangada duumiinde waato jahannama e yite jahannama laati hulniinge taskitinaange ngam cheydane malaayika en mum. Ɗum pellel ngel yimɓe ɓen saliiɓe nuɗɗingo laawol kisdam ngol Allah maɓɓiti ngam ɓe ngeeɗa nder maage haa foroye ɓe senndirɓe be jawmiraawo. Ɗum kanjum binndi anndinta be wi'ugo koo moye mo innde muɗum winndaaka nder deftere ngeendam o sakkinaama nder weendu yiite. Curɗe yiite torrange ɓe ummoto hedi asama haa foroy. Koo moye sujidani ndabbaawa e foto maaga, jaɓi lamba innde maaga boo siwtataako sam ko jemma ko naange. Yiite jahannama laati hulniinge fakat haa gite neɗɗo. Ammaa hannde en ndaaran hunde ɓurdande woodugo haa gite ɓi aadama, ngam en janngan ko laarani aljanna, nokkuure heewnde darja ka Allah resani yimɓe yiɗɓe ɗum be goonga. Fakat yimɓe ɗon mari numooji feere feere dow aljanna e dow ko waɗete haa nasta ton. Masalan, bana tokkiɓe diinagal fuunaange, nuɗɗinɓe ngoodi aljanna feere feere jur, nden boo ɓurdindirɗi, nden koo moye nastan aljanna deydey kuuɗe muuɗum. Woɗɓe ɗon numa sey ɓe caaloro ngal yiite tawon, e ɓaawo yoɓugo nyamaande hakke wonande dow maɓɓe ɓe ndillan aljanna kadi. Woodi woɗɓe boo ɗon numa aljanna laati nokkuure nde Allah ceniiɗo jo'inani dowtaniiɓe dookaaji diina. Ɗum nokkuure nde yimɓe mbeltinorto haa ɓe nyaamata, ɓe njarata e ɓe keɓata rewɓe ƴaggiiɓe. Ɓe goonga yimɓe ɗon mari numooji ɗuɗɗi dow aljanna e dow laawol jaarangol ton. Ammaa ko ngiɗɗen faamugo hannde naa ko yimɓe numata dow aljanna, ammaa ko wolde Allah wi'ata dow maaka. Aljanna ɗon mari innde feere feere nder binndi annabo'en. Masalan, ɗiɗo ewnooka asama, jooɗorde Allah ceniiɗo, laamu Allah, saare Allah, wuro Allah ceniiɗo, soorowol asama winkewol, berniwol ceniingol, berniwol Allah geeto, wuro Salima heso, laamu jawmiraawo Iisaa almasiihu e teddungal muuɗum, nokkuure duumiinde nde marɓe innde mum her deftere ngeendam. Nder Injiila en non ndaara no Iisaa almasiihu ƴewnori nokkuure nde, saare baabiraawo am, ngam haa ton o jooɗino hidde o dañe nder duuniyaaru. Nder dammuɗum kam aljanna ɗum pellel ngel Allah ceniiɗo woni. Bana no ngiiruɗen ɗum Allah oɗon kootoy, nonnon bo woodi pellel ceniingel ɗelkanngel e boongel haa gaɗa koode piiw nokkuure nde Allah woni e mum nder teddungal muuɗum fuu. Haa ton ɓiɗɗo ɓaŋiiɗo bo tawete Iisaa almasiihu, oɗo jooɗi dow korowal laamu maako haa nyaamo Allah baawɗo, nden oɗon reena loraaki maako dow duuniya ngam hiitaago ndu e hesɗitingo ndu. Aljanna ɗum nokkuyel ngel malaayika en ujineeje ɗon taari leeso laamu, kamɓe be yimɓe ummaatoore Allah ceniiɗo, waato moobre nde jawmiraawo sooti ngam muuɗum be ƴiiƴam Iisaa almasiihu jawgel maako. Haa ragare Linjiila nder deftere waawi Yuhanna, nder fasluuji ragareeji Allah dokkuɗo pukaraajo Yuhanna waayo, o kolluɗo mo berniwol ceniingol nder aljanna, berniwol ngol jawmiraawo taskitini ngam ɓen ɓe innde muuɗum binnda nder deftere ngeendam. Keɗite ko binndi mbiyata haala berniwol aljanna. Ruuhu wari dow am, malaayikaajo goo yaari am haa dow hooseere townde masin. O holliyam wuro Salima, berniwol ceniingol ngol ɗon jippo diga Allah mo asama, ngol ɗon ɗelka be teddungal Allah. Ngol jalbiti bana hayre marnde saman, bana hayre yaspa laamnde, bana daarorgal. Mahol tawngol ɗon taaringol, ngol woodi dammuɗe sappo e ɗiɗi, malaayika en sappo e ɗiɗo ɗon ayna dammuɗe man. Berniwol man laatake bana zaadeere, njuutirka fotino be njaajirka. Caɓɓawal mahol berniwol ngol jo'inaama, ngol jo'iniraama be kaa'e marɗe saman feere feereeje. Pareeje sappo e ɗiɗi ngoni luuluuje sappo e ɗiɗi, koongale pareewal waɗaama be beɗol luuluuri. Laawol berniwol ɗum kangeeri laamndi bana daarorgal laamngal. Mi yi'ay haykaliiru nder berniwol, ngam Allah jawmiraawo marɗo baawɗe fuu woni haykaliiru maagol, kanko e jawgel. Ngol walaa haaje naange malla lewru yaynagol, ngam teddungal Allah ɗon yayna nder maagol. Jawgel boo woni pittirla maagol, ummaatooje duuniyaaru njahan nder annoora maagol. Pareeje maagol ɗon maɓɓiti be nyalowma, de mabata ko sam gam jemma walaton. Amma karam dum nasatander magol kuwa wachem tudum malla pewo hebatana sugo seemo inde muru winda amander deftere ngendam. De jawgel mari kanko tan nasata berni walgol. Den malaika joholli amma yondi am ngendam. Godon jalbita bana daror galgo iwi hale solamu alla ye jawgel. Godo ila hachaka berniwol lekki ngendam don dari hawa kere mayo nyamre enande fu kidon rima bibbe de sappo e didi edon hokka bendal loje lewru fu wala maide wala mettamberam wala bojji wala nawlumton le salamu alla e jawgel daroto der magol huwanobe alla cujidanan mo e be ngian mo be gite den inde mako windete dow tiide mabbe jemma warata haton be ngala haje pitirla malla nange gam alla jawmirawo latoto annora mabbe be lamoto ha foroy amina banani kadi alla holli riwana berni wol cheningol gol o resani tokki be lawol kisndam gol o mabbiti der wakkati luttando en hande min mari haje numugo sedda ko larani lawol kisndam noy pamirten fakade nasan aljanna amma en jata hayite on do ciftora ko Isa almasihu wino fukarbe mum darandum sare Allah cenido babirawo mako e lawol jarangol hatonna o wiibe taberde mon chaklo nuddine Allah nuddine dam min bo wodi cuudi duuddi ha sare babirawo am mi yahan mi taskitinana on jonde mi wiyatano on dum to dum lataaki bana non to mi taskitinani on jonde mi loroto ha modon mi yara won ha nokkure am ngam ha ngonon e ngonmi on andi lawol yahugo ha nokkure mi yahata ngam min woni lawol gonga e ngendam wala mo hebata yahugo babirawo be lawol fere sei be am do woni ko Isa almasihu wi'i kanko be hore mako o lawol kisndam ko moye musaloraki be dammugal biddo bangido wato be lawol dimdino cenido mo Allah neli der duniyaru ngam hisnugo hakke en tammaki nasugo nder aljanna wadata ko sam dum kanju woni ko bindi andinta be wiugo ha mako tan kebeten kisnam ga wala goddo fere ha duniyaru sam mo Allah hokki bawde ha en keba hisrugo be mudum ngam Allah o goto wodi neddo hakkundejo men be Allah bo goto kanko woni Yesu almasihu o hokki hore mako ngam ha o rimdina yimbe fu banani o goniniri anni Allah nder sa'ire nde o ketino do lati ko bindi ceniri andini hakkundejo Isa almasihu iwdo di gam Allah cenino latake lawol jarangol aljanna gam yarugo yimbe hedi Allah woni dalila danyeki mako dow duniya wadi o yedi ngendam cenidam dow lesdi ndi o rufi jijam ballay hari nden o ummiti chaka mayebe nyalade tatabre wala mo wawi yottago Allah sona be mako on nuddinbe dum na on andi tube banno Isa almasihu be hore mum latori lawol jarangol halamu Allah na tema en poti tindinen dum be tariha wodi yake fere goddo jodi do non der gure pamare haladde leyol mako medai bornago limche be don non gadata dorgol fere ha haddorde mabbe tan goddo o don no mari ngesa mudum karemata amma goddo fere burando mo wari japti mo ngesa go den o jodi bila ngesa wala ko goto numi wallugo mo ha o hepta ngesa mako ngam o wala no cede hokkugo be den yande fere o hebi numol yahugo ha lamorde lesdi ngam larugo mawdo lesdi ha o yamamo ballal sabida o medi nanugo mawdo lesdi o gongajo nden o don fama cadele yimbe sey o ummi o dilli ha o yotti berniwol mangol her sare mawdo lesdi wonino kaito e sare wonde e mapindire yake nde o yotti ha dammugal nden nde o fondi nastugo be tundi mako e ha fahin o tembo banano o wayino ha ladde mako aino o wiyata mo heyan dume ngidda hugo do o jabi mi yidi larugo mawdo lesdi aino o wimo o atammi ko moye fu foti nastugo ha do na e nden laru hore ma tawon a anda fotai warugo haddo a tembo e tunwudo na dillu ton sona non mi sakkinte nder fursina sei gorko go so'iti nden dilli amma o bernaino o dilli o roki digam fajira ha asira sei nde o heyni cede nden o naati lumo o sodi limce be lawol o yiwi nden o lorti sare mawdo lesdi nde o yotti ha dammugal aino o wi'imo aɗo ɓorni limce kam amma saman maje yottaki ngam gidal be mawdo lesdi e koto limce jottake nasin goma ngam gida be mawdo lesdi a fotai nastugo ngam seimara dungayere hidde ko nasta sare man jonta a wala dungayere nastugo sam dillum be bolle de gorko o berni ndeno wiyata noy ngadan mi kadi be boneji cali didi fumi hebata yidugo be mawdo lesdi o itti tammunde nden o dilli odon jodi sera lawol amma mawdo lesdi wodi kubar ko sali fu kanko e biddo mako mawnirajo jodido be mako o wi bi ko kadi ya famu ko gorko o yidi yakende bi mawdo lesdi yotti ha gorko o badi timonden o jamata mo derdam mi foti mi wallena dume waddi on ha do e ko suni on gorko jabi mo mi yidi yidugo be mawdo lesdi amma dabare am fu timmi den mi hebay min gidi sukajo wiyata mo mi biiko den dum kanko on neliyam ha mi wallituma sey o dofti mo ha sare mawdo lesdi de be jotti ha dammugal ayno diwnodo gorko talakajo go hofni be be teddungal mangal yakende be do chaado dilla ha mawdo lesdi biddo hokki talakajo limje burdande wodugo ngam o borno nden be do tokkindiri be nastidi ha nokkure mawdo lesdi woni bana ni kadi talakajo hebri yidugo be mawdo lesdi e be hebugo ballal ngal o marino haaje dalila ballal e bawre biddo mawdo lesdi sobiraabe ndano kuje fu nandiri her yidbe nastugo aljanna ha yeso Allah cenino on potay nastirgo bana no giddon fu kuude mon tan mbawata yarugo on konde yeso laamido lamlambe bana ko ngiiden nder tarihaka en pat en don bana talakajo ponduɗo yettago mawdo lesdi o tembo e tunwuɗo ɗum kanjum bindi andinta min fu min laati soɓɓe gongaku amin nandi be limce tunwuɗe aljanna ɗum nokkure seniinde e karam ɗum nastata nder ton kuwowo cemtuɗum malla pewowo heɓata nastugo ton wala mo wawata nastingo en her nokkure nde so na iwɗo digam ton e goɗɗo man wonete Isa almasihu ɓiɗɗo Allah ɓangiɗo iwɗo digam aljanna maayuɗo ballay hawa ittanga hakke ummitiɗo caka mayɓe e engtuɗo ha aljanna moye mari dungayere nastugo aljanna kadi ɗum ɓen lotaɓe be nuɗɗinki e ƴiƴam Isa dimɗinowo rufi kamɓe tan nastata aljanna ɗum kanjum woni ko bindi andinta be wi'ugo ɓe fuu ɓe mbaɗi ayiɓe ɓe keɓayi teddungal ngal Allah annini hokkugoɓe amma Allah endi ɓe hokkanɓe yerduye mum cahu be yeeso almasihu o rimdiniri ɓe digam bawɗe hakke Allah waɗi mo alama culhotiral yeeso duniyaru fuu yiƴam maako ndufaɗam ha leggal gafangal ɗon waddana nuɗɗinɓe fuu yerduye Allah ngam wanginugo gongaku maako en nuɗɗini seedamku yimɓe amma seedamku Allah ɓuri ɗum sembe kanku laati seedamku ngu Allah seedi dow ɓiɗɗo muɗum ngam majum ko moye nuɗɗini ɓiɗɗo Allah woodi seedamku ngu nder ɓernde muɗum amma mo nuɗɗinayi o laatini Allah pewowo ngam o nuɗɗinayi seedamku ngu Allah wolwi dow ɓiɗɗo muɗum ɗume woni seedamku ngu Allah hokki en ngendam duumiɗam ngendam ɗam laati ɗam meɗen nder ɓiyiko ko moye jaɓi ɓiɗɗo Allah woodi ngendam mo jaɓayi ɓiɗɗo Allah wala ngendam onon nuɗɗinɓe ɓiɗɗo Allah mi windani on ɗum ngam ha andon fakat on godi ngendam duumiɗam onon heɗitoɓe hande on andi on heɓɓe ngendam duumiɗam na on gonɗinɓe fakat on nasan aljanna nden on ceyoto ha foroy yeeso Allah ceniɗo na inde mon windande nder deftere ngendam jawgel jawmirawo na on jaɓuɓe mo ere nde dimɗinowo iwɗo digam Allah ceniɗo waddani on na numte boɗɗum dow ko janguɗen hande ngam Allah yiɗi laɓɓinango on ɗum min getti on ɓe watango amin hakkilo nden min ɗon gelo fottugo be mon ngam siriya gotka to on godi jamɗe dow ko ekkitiɗen hande mbindanemin ha lawol gongaku be P43 Marwa Cameroun ha fahin miɗon lornita ɗum lawol gongaku be P43 Marwa Cameroun Allah barkiɗina on e waɗa joggitoɗon be boɗɗum ko bindi ceniɗi andinta amma ɗum laati bana ko winda ko goɗɗo meeɗayi yi'ugo malla nanugo ko goɗɗo meeɗayi numugo bo kanjum Allah taskitinani yiɗɓe mo.